turagushima ko turi gukora hagati turagushima ko ubuzima bushe data turagushima
Holy Spirit, three do it.